sing a deadly potion and take my life forever so that I can stop to be a topic. Sankatel.
Abantu abathetha kakubi ngamba yandeka, abantu abaphula intliziyo yam onyaba. So ndandikhathele obona track osuko xovidaka kontraka. I'm dead inside, dirty outside. Boku onothi disku noradekinsinganuki rhuluwa nobungu mkhuluwa kumuzofota ncangisuzi kophelokho green ngokwefowuni yesishumana. Amaqhekeze enqele nesibhakela kumuzosifumana. Khathelenini kwaye asoze ndizibulale noba ndingajona nono qathi kodlimali yam. Andijolele ndosuke ndikhathale nam ndimbulale ngomdlisi poisingenuku lavoshin. Ndikhathele ngamajita nomlomo westabane. Ndikhathele ngulife otsomi ndoyika noyibanisa mandizibulale ifeeling ndizilwabe 6 feet underground. Sendikhathele ucishi ivesi yamandi tsala insango yam uphantsi kwengubo ndilale.
I feel like I can drink a deadly potion and take my life forever so that I can stop to be a topic. Sankatel. Ubango ndaba mlonyene bandwini. Sankatel. Sankatel.
Yo, good morning, ndivuka umzimba ukhathele ndicinga ndilibele oko mntana onxanxibele nobungambetha after second selibele but me can kudala inyamezele ziringa ngam ezimoviyong I mean ezifowuni zinini zikhalisi isikokoko klomboko ngam uziyabhawa zonke ziculi ishikle trade dog can fake my move xa sibona iblue move zidlala amadayizi zichitha isikhathi sazo ngobhibha ngam yasi nam uMBJ isengikhathele utyama medweni usengicinga utya nanesithebeni esinye but ke levela silingani nanini yasi ndimdala kunani sukwenza ingathi awuyazi nyana ndistoromi nxa ndibamba imike andilo but nohlalanisa izinja zam ezikhonkotha unoro hamba yo khathalani nani uringa ngam ngale milomo yeni mdaka ye restakhizelayithi zaphambanisa ziyandihlanyisa fuck.
Emotions. I feel like I can drink a deadly potion and take my life forever so that I can stop to be a topic. Sankatel. Ubango ndaba mlonyene bandwini. Sankatel. Sankatel. Katel.